Omukwano gwange nawe gwenkanika Okumanyoli murungi wechimukubingeza Nachuka ne mundabika Nze gwola banyirira Simanyoba wampachi Buli chokola matira Wabuloba wanuga Saba yongere dagara kuba binyuma Yegwegwe para
Oh my baby
Ebirunje byange byonna bibyo
Yabalaba